dom solo ting Rambo. Malaika,
I love you forever.
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 Sura yako nzuri baby, unawaka
kitamera fire.
Twende taratibu honey, kama nyoka. Penzi lako tamtamu linanipa moyo, nisije kutoka. I love you baby girl, you are my everything. Kipenzi changu kya moyo, oh, ni wewe girl. You are my sweetheart baby, unanipaka joy. Kuja unikisi baby, mini tulie. Your love make me happy, kuja tucheze. Nikupeleke kwa klabu, tukunywe kamunyweso. Penzi lako tamtamu, halina kama teso. Malaika,
I love you forever.
Malaika,
I love you forever.
Malaika,
I love you forever.
Mapenzi yako baby kwangu inanifanya nitulie. Hata kama sina kagari, penzi lako linakuwa kagari. Baby girl, you are my heart forever. Nishike mkono, twende kwa Cristiano. Ukinacha baby ndaumia, kidonda moyoni. Penzi lako baby linanifanya nilewe. You are my angel, nataka uwe mbele. You are my angel baby, everybody say. Achana na watunganishi wanao tusema vibaya baby. Yeah. Emene ya marobe kana bondire chakaze zedeki panisi bro. Stanley Muteke, Muranel Casboy, Mike Muse, Clava Zapado, Django Amiza, Gersho Mekesho, Farao Faraja, Benge Kaina, Sasete, Jake Murembo.